I'm not perfect. I'm just a human being. I don't make mistakes. God forgive my sins. Udhaifu wangu. Udhaifu wangu. Udhaifu wangu. Udhaifu wangu. Mimi sio mlevi. Tena wala misivuti. Mimi sio mzinzi. Nikisema naacha najikuta kwenye ba. Nikisema sirudi mimi nafanya tena. Nikisema leo mwisho kesho nayo siku. Nikisema nimekoma narudia tena. Udhaifu wangu. Udhaifu wangu. Udhaifu wangu. Udhaifu wangu. Mimi mdhaifu nikiona bebe. Kabebe lazima kanibebe. Na koneza moto nikipeleke.
Mambo baby baby usinilete.
Vunja mifupa meno iko na kula ujana. Niache moshi mitungi niache visichana. Wakuwacha pombe siyo mimi bwana. Mitungi na shisha iko mingi sana. Warembo wote wametoka kwa rabana. Nitaacha ila bado na pabana. Udhaifu wangu. Udhaifu wangu. Udhaifu wangu. Udhaifu wangu. I want to see everybody on the dance floor right now. I want to see everybody dancing to get the music. Yes, yes. Do your step, do your step, do your step, do your step, do your step. Ruka yo, ruka yo, ruka yo, ruka yo, ruka yo. Makasia, makasia. Wameni fos.
You're hating it.
Woman force to define you. Wabo! Hey yo, Mose! We take Sigili to the international. International. Bad man, bad man, bad man. To the international.
From Mose.